Iyi mwumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Ku zindi mbuga zacu ni Facebook, Instagram, X na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC, muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mwese bakunze Ijwi rya Amerika. Benshi mwakunze kudusaba kuzabatumirira impuguke mwaganira ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ibizwi nka mutuelle de santé, cyane cyane mwe muri mu Rwanda. Uyu munsi rero twamubazaniye, mube hafi, mubaze, mutange inama n'ibitekerezo. Nkuko rero twabibasabye cyangwa se duhora tubibasaba kuri Facebook, mujye muduha nomero zanyu. Bamwe mwaziduhaye, mwakoze cyane, abandi namwe turabategereje no kugira ngo tubashe kuza kubahamagara, kuko mutaziduhaye nta kundi twabageraho. Nuko rero umutumirwa turi bube turi kumwe mu kanya ari mu kugera aho turi buganirire, mu hafi rero mu tubite mutegereje, mutwihanganire. Ni muganga Athanase Rukundo, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu Rwanda. Mwe mwumva aka karirimbo mu kanya tumutegereje, turaza gukomeza.
Someone
Whitney Houston harakoze muri aka kadirimbo kadufashije kugera aho twifuzaga twakira umuganga wacu wa twemereye kutuganirira uyu munsi aho turi buvuge kubijyanye na mutuelle de santé cyangwa se ubwishingizi ubwisungane mu kwivuza. Nagira ngo rero ntabatindiye tumwakire muganga Tanazi Rukundo, muraho neza, murakomeye.
Utubabarire
rwose tu gufatiranye ukigera aho wari wateganyije, none nagira ngo ushire igihunga hanyuma ubundi turebe ko twaganira. Abantu benshi barategereje ku murongo kuri Facebook, batwandikiye ari benshi bifuza kugira icyo bavuga, kandi urebye bari banadusabye inshuro zirenze imwe ko twabatumirira umuntu akabaganirira ku bijyanye na mutuelle de santé. Hari n'ibishya biherutse kongerwa muri iyo gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, nabyo ubwo muraza kubituganiriraho. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Reka rero mbanze ngushimire nyine uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Hari hashize igihe nyine babidusaba ngo tuzabaganirire ku bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza, aribyo mitiweli. Twizere ko bari hafi rero bakaza gushira amatsiko, bakabasha no kubaza ibibazo bifuzaga kubaza. Reka duhere kuri iki, ubwishingizi buhagaze gute mu Rwanda? Handavuga nk'ibijyanye n'abanyarwanda bakoresha ubwisungane mu kwivuza bangana iki?
Murakoze cyane. Nk'uko mubizi, urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda rwagiye rutera imbere cyane mu myaka yatambutse. Hagiye habaho ubwiyongere bw'abantu bakangukira gukoresha ubwishingizi, cyane cyane mutuelle de santé. Kugeza ubu ngubu ibarura rusange riheruka ry'abaturage rero ku mwaka ushize ryatwerekaga yuko hejuru ya 93% by'abanyarwanda bakoresha ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli. Ariko wajya kureba n'izindi asiranse cyangwa se ubundi bwishingizi bukoreshwa, ugasanga hejuru ya 98% by'abanyarwanda bakoresha ubwishingizi ku by'ubuzima. Ariko navuga ko igice kinini cyane nicyo cya mituweli nyine navugagaho. Hejuru ya 93% ni basanga bakoresha ubwo bwishingizi ubwishingizi bwo kwivuza.
No kuvuga ko babwitabira cyane barabyumva, mugomba kubasobanurira kugira ngo babashe kugira ubwishingizi ko hari umuntu ushobora kuvuga ati ntasindwaragurika, abana banjye mbagaburira neza ku buryo mbaha ibibarinda indwara batera imbaraga n'ibyubaka umubiri, sinkeneye kugira ubwishingizi, ndacyari muto, nta bantu batafata ubwo bwishingizi yenda bashingiye nko kuri ibyo ngibyo.
Birumvikana, n'ubundi ngira ngo Abanyarwanda amaze gutera intambwe ishimishije aho bumva yuko agufata ubwishingizi kubera ko arwaye, ahubwo bisaba yuko niko kwiteganyiriza no kwiteganyiriza. Twagiye dukora ibikorwa bitandukanye byo kwigisha Abanyarwanda kugira ngo bashishikarire kwitabira ubwishingizi muri ariko navuga ko ikigero cyiza tugezeho naho Abanyarwanda batakirindira yuko barwara kugira ngo barindire kujya gufata ubwishingizi. Nk'uko mu Gifaransa tunabivuga ni mutuelle de santé, ni ubwisungane mu kwivuza. Usanga buri muturage yumva yuko ni inshingano ye kuba yatanga bwa bwishingizi. Iyo abutanze ntawakwifuza kurwara kugira ngo akoreshe bwa bwishingizi yakoresheje, kuko aba ari n'amahirwe yuko bigiye kwivuza. Iyo warwaye ushobora no gutanga ibirenze y'amafaranga watanze mu bwishingizi. Iyo rero tubishishikariza Abanyarwanda, ntabwo tubasaba yuko batanga ubwishingizi mu kwivuza kubera ko barwaye cyangwa se kuko bakoze arwara, ahubwo no kugira ngo na wa wundi warwaye aho kugira ngo azishyure amafaranga menshi azishyure make, harimo gufatanya. Navuga yuko rero iyo myumvire yo kuvuga ngo nzafata ubwishingizi kubera yuko hari kwa kondwaye ibyo byavuyeho bikitugaragariza cyane cyane nk'aho usanga mbere yuko mwaka mushya wa mituweli utangira nko mu kwezi kwa karindwi, usanga abantu mu kwezi kwa kane, kwa gatanu, ku mwaka ubanza, usanga abantu uje mu kigero cya 80 na kangahe baramaze gutanga ubwishingizi bw'umwaka ukurikiyeho. Bikwereka yuko rero hari iyumvira abantu bamaze kugira bumva akamaro k'ubwishingizi. Ni nyatanga nitanzeho urugero, iyo ngiye kureba nk'ayo ntanga mituweli, ayo ntanga kuri rama cyangwa se n'ubundi bwishingizi ntanga, ntabwo mvuga ngo nuko ndindire yuko nzarwara kugira ngo ngaruze amafaranga yanjye, ahubwo mvuga ngo byivuze hari icyo ndi gukora mfasha wa muntu undi warwaye wagiye kwa muganga kugira ngo nabashe kwishyura amafaranga make ariko nabone n'ubwo buvuzi hakiri kare kandi buruseho. Ikindi nuko na wenda ikindi nakongeraho, nta n'ubwo wenda tukireba gusa ubwishingizi mu kwivuza bwo kuvuga ngo narwaye, ahubwo harimo n'ibiri preventive. Noneho hari ibijyanye na preventive medicine cyangwa se preventive care turi gukora,
kwirinda kurwara.
Iyo ni serivisi dusigaye twarashyizeho kwa muganga, aho usanga umuntu byibuze umunyamuryango wa mituweli ashobora kuba yagenda kabiri mu mwaka ku ivuriro atarwaye agashaka izo serivisi kandi akazihabwa, bakamusuzuma wa muvuduko w'amaraso, bakamusuzuma indwara za diyabete n'izindi ndwara zose muri rusange. Niba arengeje imyaka 35 umudamu agenda akisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura, bitabaye ngombwa yuko abanje kurwara kugira ngo ashake ajye gushaka izo serivisi. Ntabwo rero turi kureba hirya yo umuntu yarwaye want to go beyond kugira ngo tubashe gufasha Abanyarwanda kubona ubuvuzi bw'ibanze ariko tunabarinde no kurwara. Nicyo cya mbere ubute.
Yego. Nk'uko mwabitubwiye, abantu bitabira ubwishingizi ku gipimo cyiza 93 ntabwo ari ibintu bibi. Hari abo twumva bavuga ko batabasha nko kwishyura amafaranga mituweli ku muryango wose. Bigenda gute iyo umuntu afite nk'amafaranga make yabasha kwishyura nk'abantu nka batatu cyangwa bane mu muryango, ariko yenda bose hamwe ari nka batanu, yabigenza ate? Asabwa kuyatangira rimwe cyangwa ashobora gutanga make yakaba atangiye ubwishingizi bakeya hanyuma abandi akagenda abatangira buhoro buhoro uko ubushobozi bubonetse? Bigenda gute?
Murakoze cyane. Ntabwo ubu ngubu wenda navuga ngo hari aho tugisaba abantu kuba batanze ubwishingizi bw'abanyamuryango bose cyangwa se bari muri uwo muryango kugira ngo abashe kwivuza. Tubasaba yuko ko agiye abona ubushobozi ariko agenda yishyura ya mafaranga. Kera harimo nibyo twagiraga ngira ngo ibyo wenda n'ibya kera byabagaho, wasanga niba ufite umuryango w'abantu barindwi ugasabwa yuko ugomba kubanza kubatangira kugira ngo ubanze no kwivuza. Ibyo rero ni ibintu twahinduye haciye imyaka myinshi. Ubu ngubu buri muntu wese niba ufite umuryango w'abantu barindwi, uyu munsi ukaba wabonye ubwishingizi bw'abantu babiri, urazi yatange kwezi gutaha, nubona ay'umwe nayo yatange kugeza igihe uribuze kurangiriza bwa bwishingizi bwawe wagomba gutanga. Ubundi bibaye byiza wayatanga mbere, ariko nta muntu avuga ngo turamusaba yuko umuryango ubanza gutanga bwishingizi bwose kugira ngo ubone kwivuza. Ikindi cyo twanahinduyemo ni uko ubu ngubu, kera hari ukuntu wajyaga wishyura, wamara kwishyura bikazagufata wenda igihe runaka, amezi abiri, ukwezi kumwe kugira ngo ubashe gukoresha bwa bwishingizi bwawe. N'ubu ngubu biroroshye yuko ukimara gutanga ubwishingizi bwawe wagenda ukajya no kwa muganga ukivuza. Kindi navuga kirimo ni uko ubwishingizi nanone bwa mituweli, aho wajya hose mu gihugu aho indwara yagufatira, ntago rwose bisaba yuko ujya kwivuza kuri rya rusanzweho. Aho wajya hose mu gihugu wakwivuza, nicyo cyiza cyane navuga cyane.
Noneho mbere yuko twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika babifuza kugira icyo babaza, nagira ngo muri makeya utubwire hari serivisi ziyongereye mu kuzisanzwe zi abantu bazajya bahabwa bakoresheje ubwishingizi mu kwivuza. Ni izihe serivisi ziyongereye muri makeya?
Urakoze cyane. Hari serivisi nyinshi ziyongereyemo kuzo twa dusanzwe duha abanyamuryango bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa mituweli. Harimo bijyanye na serivisi zo kuvura kanseri, ubuvuzi bwa kanseri zigiye zitandukanye dufite mu Rwanda, zaba ari za prostate, zaba ari izibere, kanseri zose. Navuga yuko zose umunyamuryango wa mituweli ashobora kuzikoresha, ashobora kujya kwa muganga akabona izo serivisi kandi akabona uburyo bwose bukoreshwa mu kuvura izi kanseri. Bumwe harimo gukoresha imiti, harimo ushobora gukoresha uburyo bwo kubaga, harimo no gukoresha ibyo bita radiotherapy cyangwa se abajya bavuga ngo ni ugushiririza, ariko wenda mu miryango nta kinyarwanda turabona nyacyo
gushiririza ikibyimba cyangwa
ubwo buryo bwose umuntu ukoresha mituweli ashobora kubona. Twongeyemo ubuvuzi bwo kuvura impyiko, harimo kuba umuntu yasimbuza impyiko urwaye indwara runaka birangiritse zigeheza ahantu zitakibasha kuyungura amaso kuko zayunguraga. Baba wenda wabona umuntu uri buze kugusimburiza izo mpyiko, waguha impyiko, ibyo tutabikora. Umuturage ashobora gukoresha ubwishingizi mu kwivuza akabona iyo serivisi bitamugoye, ibyo turabikora. Harimo ibyo kuyungurura amaraso, ibyo nabyo n'ubundi twa dusanzwe tubikoresha, ariko tukagarukira gusa ku mezi atandatu. Ubu ngubu rero tugerageza kujya hejuru y'amezi atandatu izo serivisi zajya komeza zibone. Harimo ibijyanye no kubaga, cyane cyane igufa cyangwa se gusimbuza umutwe w'igufa iryo mu kuguru. Sinzi ukuntu ndi buryite mu Kinyarwanda. Hari igufa riba mu kibero cy'akaguru, hari umutwe waryo rero, hari ukuntu ujya urwara iyo warwaye, bigasaba yuko umuntu awusimbuza. Ubundi wasanga hari ubuvuzi buhenze cyane, ushobora kujya hejuru ya miliyoni 20 n'izindi 30 bitewe n'uko n'uburyo bugiye gukoreshwa mu kurisimbuza. Ibyo umuturage wese ukoresha ubwishingizi mu kwivuza ashobora kubibona. Hari ugusimbuza iki gice cyo mu ivi, nacyo hari igihe cyangirika bigasaba yuko cyasimbuzwa. Ibyo byose ni ibintu twongeyeho. Harimo izijyanye serivisi zijyanye n'insimburangingo, kugira ngo ni ikintu abantu bakomeje gusaba ubuyobozi, minisiteri rero cyane cyane minisiteri y'ubuzima, ariko navuga guverinoma y'u Rwanda muri rusange, igari tekerejeho isanga ari buvuzi gomba kongeraho ngo nabwo bwongeweho ubundi buvuzi navuga bwongeweho kubakoresha mitueli hari n'imiti yongereye n'abantu bagiye kukivuga imiti abantu bari basanzwe babona kuri mitueli iyo nayo twarayongereye ubwo rutonde rw'imiti twaragongereye hari serivisi zirenga cumi n'enye zagiye ziyongeraho na wenda urundi rwego nabaha navuga nka hari icyuma cya ekografi wasanga kitaboneka kuna ku bigo nderabuzima no ku mavuriro y'ibanze amwe n'amwe utwara byongereye amavuriro yacu yose y'ibanze na ibigo nderabuzima birabifite kandi ubu ngubu umuturage ashobora kunona kubona iyo serivisi kuri mituweli hari byinshi rero byongereweho harimo n'ibyo guca mu cyuma ibyuma bitandukanye ari biriya bita MRI ari ama city scan ibindi byose bishoboka byo guca mu cyuma ibyo byongereweho urutonde ni runini
turaza gukomeza kubivugaho turacyafite akanya reka nibutse abatwumva ko iyi ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi mu kiganiro muri Isanga umutumirwa wacu ni muganga Atanaze Rukundo ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu Rwanda reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire watwandikiye tubwira ngo ni ibi biravugwa ndumva gushobora kuba afite irindi zina uranyumva kuri telefone
ndakumva neza
ariko iri ntago ari izina ryawe
yes ntabwo ari izina ni ryo Facebook
yego urahagana hehe
rero nitwa ndi i Kigali mu Rwanda ariko nkaba ndi mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi
ufite ikibazo
nge mfite ibibazo byinshi ariko ndabasha kwihutisha ndababazamo bikeya
urabazamo bicya nyuma niba ngombwa ubwo uraza gukurikira ikiganiro noneho ibyo uza gusanga batabibajije uze kubikongera bibaze ngaho
yego mbere namubaza ni kuki bamwe batabasha kubona urupapuro rwemeza ko bishyuye mituweli nyuma yo kwishyura ikindi namubaza ni iki kikorwa kugira ngo abatishoboye nabo bahabwe mituweli bitabaye ngombwa ko bishyura noneho ikindi namubaza ese ni gute ibyiciro by'ubudehe bigira uruhare mu musanzu wa mituweli kandi bitewe n'ibibazo bihari byashobora kongera gusuzuma sinzi ko niba muri kucyumva neza
murekeye kuri ibyo ngibyo bitatu hanyuma abanza gusubize ubwo ni haboneka umwanya urongera ugire ubaze gihangane gato ubwo abanza gusubize muganga
arakoze biravugwa abanza ariyo mazina yakoresheje n'umwana yafashe neza
niyo yakoresheje ariko ashobora kugusubiramo amazina ya
nitwa
Bienvenue Ruzindana
iyo nitwa Bienvenue ubundi amazina yanjye ni Bienvenue
yego
urakoze Bienvenue navuga yuko mu myaka yashize twakoreshaga impapuro ariko ugasanga nabyo urebye muri ya mahame yo kurengera ibidukikije bya climate change izi mpapuro mazi ko zituruka mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane ni ibiti tuba dutema ariko nanone twagiye dutera n'intambwe mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ubu ngubu rero aho tugeze hari ibintu byagiye bihinduka bimwe muri byo navuga hari akarita muzi twakoreshaga ya mitueli umuntu yagombaga gusinyirwa buri gihe iyo karita twayikuyeho ahubwo dushyiraho uburyo bwo gukoresha indangamuntu ku bagejeje imyaka y'ubukure umwe gufata indangamuntu ariko tunakoresha n'ubundi buryo bwo guha buri munyamuryango wese nimero imuranga kuri ba bandi bafite batarageza imyaka yo gufata indangamuntu icyo gihe rero iyo uje niba utanze ubwisungane mu kwivuza bwawe hari sisiteme dutapfa kwandikamo ku buryo bitagisaba yuko urinda kwandika wenda uvuga uti ni bambere cyangwa se ngo baguhe fakture baguhe iyo bikoze ni ibintu ukorera ku irembo ku rubuga bita irembo iyo uciyeho ukishyura ubwisungane mu kwivuza bwawe hari yo fakture navuga yuhita ubona ariko nayo utagiye guprintinga cyangwa se utagiye gusora ngo igiye nk'urupapuro iyo fakture yo navuga ngo urayihabwa iyo wabiye waciye ku irembo ariko ukabuyibitse mu buryo buri elektronike niba ariko nabisobanura hanyuma aho wajya hose ukoresheje indangamuntu yawe cyangwa ibyo indangamuntu bihita bigaragara yuko wishyuye ndetse yuko rero hari byinshi byarengeye wasangaga ugiye nko kwa muganga ugasanga umuturage turamubaza ese warishyuye tuzanira aho wishyuriye duhereze ya karita yawe ariko ibyo byibuze twabikuyeho navuga yuko umuturage ubu ngubu iyo ajyanye indangamuntu yiwe tubasha kubona ayo makuru yose bitabaye ngombwa yuko aza yitwaje za mpapuro navuga yuko rero ari intambwe nziza twateye iyo kukuraho uwo ukuvuna umuturage ngo najye gushaka izo mpapuro kuki aravuga ikijyanye n'abatishoboye ndetse n'ibyiciro by'ubudehe dukorana n'inzego z'ibanze cyane cyane minisiteri ya local government kugira ngo tubashe kumenya ibyiciro by'abantu badashobora kubona badafite ubushobozi bwo kuba batanga serivisi mu byo rero tugerageza gukorana nabo ni ukuri ba bantu badafite ubushobozi bwo kuba bakwishyurira abo ngabo leta hari uburyo ibafashamo nibyo bya byiciro yagiye avuga by'ubudehe tugerageza kubaha ibishoboka byose harimo kubishyurira yewe bo niyo bagiye buriya kwivuza nta kintu na kimwe tubishyurira nako tubasaba leta ibishyurira ijana ku ijana iyo rero byakozwe ni ibintu bikorwa mu mucyo hari ibigena wenda byose tugiye kubivuga hano ariko hari ibintu byashyizweho abantu bajya mu nteko y'abaturage hariya bakemeza yuko koko umuturage runaka ishoboye bisaba yuko leta imwishyurira ni uburyo rwose buciye mu mucyo bikorwa mu midugudu yacu itandukanye ibyo ngibyo rero wenda habaye hari aho yaba nishimiye uko byakozwe abantu bakorana n'inzego z'ibanze cyane cyane wenda n'aka karere cyangwa se n'umurenge uri muri Karongi haherereye uri mu murenge wa Murambi kugira ngo turebe uburyo niba bari hari uburyo atishimiye cya cyiciro arimo bibe byakongera bikarebwaho yewe niyo yakwegera n'inzego z'akagari byo cyangwa se n'umudugudu bamufasha ariko ntekereza ko uburyo bikorwamo ari uburyo buciye mu mucyo kuko ibintu bikorerwa hariya abaturage nibo bakuzi bagatanga uwo mucyo hanyuma wemejwe leta ikaba ariwe izishyurira kijyanye n'ikiguzi cy'ubuvuzi ndetse n'ubwo bwisungane mu kwivuza
Muganga Rukundo mbere yuko mukomeza reka mbanze nakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika mbere yuko telefoni ye icika akenshi iyo batinzeho cyane telefone zivaho hanyuma ubwo byemvenu nawe uraba wihanganye hanyuma tubanze twakire Idrissa Bakungu Idrissa uranyumva
ndakubereza mwiriwe buheniya
mwiriwe urahagana hehe
mireyane Kigali mu Rwanda
yego ufite ikibazo gitekereza
ni ikibazo kimwe nyine mbaza nyine nkaza no gushima nyine ni ukuvuga ngo twebwe turashima serivisi zose badukorera twaranyuzwe muri make kongeramo biriya bizamini birangwara zose kandi kuri makeya kandi bitatugoye cyane muri make sisiteme badushizemo ni nziza cyane miriya yo kwishura nyine urabona muri iki gihe nyine ni ikibazo kimwe nari mfite ni ukuvuga ngo twe nanjye ubwanye mfite ubundi bwishingizi nkoresha butari bwa mitiweli ariko biba ngombwa ko nanjye ngura mitiweli nyine kugira ngo nzitunge ari zombi kugira ngo zibashe kutworohera urabona twe twivuza muri prive cyane dusanga uko batwakira bigenda bihindagurika n'ejobundi nyine mu minsi mikuru ibiciro barabyorije cyane ni ukuvuga ngo tubajya kwivuza kuri bya biciro byari bisanzweho tugasanga byoriye kandi iyo bimaze kurira ngo bisubira hasi kandi n'ahantu tuba dukorera nyine ntibagaruka kugira ngo badusobanurire ngo kwivuza byazamutseho ntabwo bikiri ku 10% cyangwa bibaye 20% ugasanga nyine mitiweli nyine iraduhendukira kuruta wa wundi kuruta wa mukozi wa leta kuruta wa wundi ukora mu bigo byigenga tukabona ngo kuzitunga zombi izo byadufasha gutunga ufite kimwe ari ubwishingizi busanzwe biragoranye cyane iyo ujye kwa muganga bakakubwira ngo banze uhamagare bikakuvuna cyane kandi ugasanga amafaranga ntabwo ubugwayo ko buza agwa wicyanye amafaranga ahagije ukabona ngo birakugoyera umuturarwanda kandi nganashima leta yacu nganayishima ishuri igihumbi nk'uko bisanzwe yaratworoheje iduha ubuzima bidushyiraho mitiwere abaganga barihongereye kugera kwa muganga byaroroshye muri make turanyuzwe muri mu Rwanda nyine turishimye.
Urakoze cyane Idrissa. Muganga Rukundo nkaho avuze ibiciro bagenda bagasanga byuriye bagiye kwivuza ibiciro ni bagenda babyishyiriraho cyangwa hari uburyo bigenwa na Minisiteri y'Ubuzima?
Ya murakoze Jeanine, se tunashimiye na Idrissa ku gitekerezo kizatanze. Ni amakuru navuga adufasha no gukurikirana ibikorwa by'ubuvuzi. Ubundi navuga yuko muri rusange uko bigenda ibiciro bishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'igena ibiciro haba amavuriro ya leta ndetse n'amavuriro yigenga. Ntago wenda uburyo abantu bakoramo business muri sekiteri y'ubuzima ari kimwe n'uko abantu bakora business mu zindi sekiteri. Ku zindi sekiteri ushobora gushyiraho igiciro runaka uko ubishaka, ariko muri sekiteri y'ubuzima ntago ariko bigenda. Tugomba kurengera rero abaturage ku ruhande rwacu, haba abakoresha amavuriro ya leta cyangwa se n'abakoresha amavuriro yigenga. Habaye hari aho rwose huye n'iki kibazo, yadufasha akaduha ayo makuru ku buryo twabasha kubikurikirana. Nta wemerewe rwose kuzamura ibiciro uko abishatse, gusa kuko yari yavuze ko akoresha ubundi bwishingizi. Wenda hari icyo nashaka gutanga mucyo, ntago mvugira wenda ayo masosiyete y'ubwishingizi yandi. Ariko hari icyo tuzi kijya gituma ibiciro bizamuka. Murabizi yuko assurance zigira ibyo bita nka insurance policy, hari amabwiriza bagenderaho. Hari aho usanga wenda niba narafashe ubwishingizi runaka, bumvikanye yuko mbere y'uko mba ku rwego rumwe njya kundi, hari transfer abanza gufata. Urugero, nari mfite wenda ubwishingizi runaka, sinjye kubuvuga izina wenda, ariko mvuye ku kigo nderabuzima cyangwa se singiye no ku kigo nderabuzima, ndagiye mesenjya ku bitaro wenda byitira Umwami Faisal. Iyo ngiyeyo bitewe n'amasezerano twagiranye, hagiye bavuga bati nujya nuhita ujya Faisal wenda cyangwa se ku bindi bitaro bikuru bya Faisal, CHK, ibitaro bya gisirikare i Kanombe n'ahandi, aho twakwishyuzaga 10% cyangwa 15%, uzishyura wenda 20% cyangwa 30%. Ibyo birasanzwe mu mapolisi ya cyangwa se amabwiriza agenga ubwishingizi.
Yego.
Kuko umuturage rero wenda hatabayeho nje kumusobanurira ngo amenye ya mabwiriza yasinye ajya gushaka bwa bwishingizi bundi butari bwa mituweli, ngo amenye uko bigenda, akabona bahise bamuzamura igiciro aho ngaho, nicyo kintu natekerejeho ndi gishobora kuba cyarabayemo. Kuko ibyo byo bijya bibaho, njyewe niba nagomba guca ku kigo nderabuzima bakampa urupapuro runjyana ku bitaro by'akarere, ibitaro by'akarere nta kindi kuzamuka, bakazampa uzamuka hejuru ku bitaro wenda bya referanse cyangwa ndi kuvuga za serivisi na za Faisal, nimba ntaciye muri izo nzira nkahita njya kuri cya gice cyo hejuru, hari yamabwira bitewe n'amasezerano basinyenye hari igiciro kiyongeraho. Natekereje ko ariyo mpamvu ishobora kuba yarabiteye, ariko ubundi ibiciro bikoreshwa biba bihari, haba ku rubuga rwa Minisiteri, amavuriro yose tuba twarabibahaye, uwo duhaye icyangombwa cyo gutanga serivisi z'ubuvuzi ariko bwigenga, akore mu ivuriro ryigenga, ibyo biciro turabimuhe tukamwereka ngibi ibiciro utazarenza, ntabwo wemere kujya hejuru y'ibiciro. Yewe no ku miti naho niko bigenda, n'abacuruza amafarumasi bose baba babizi, hari igiciro utajya hejuru. Iyo ugiye hejuru tugomba gufata izindi ngamba, ariko nkuko nari nabisabye habaye hari aho rwose byamubayeho, turahari kugira ngo tumufashe cyangwa se tumurenganure ntabe yagira icyo kibazo. ngo arengane ibyo biciro nubwo hari impinduka zabaye mu by'ibiciro bya serivisi hari aho byagabanutse cyane hari hatoya byiyongereho ariko ibyo biciro nta namwe biratangira gukoreshwa ubu ngubu ku buryo ntavuga yuko ari aho impinduka nshyashya zabayeho wenda hari aho wavuga ngo zigeze zigera ntawe uratangira kuzikoresha turifuza rwose yuko yatugeza icyo kibazo tukamufasha neza.
Yereka twakire noneho na Desire uratwumva?
Muraho neza.
Uraho urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rutsiro.
Ni Desire nde?
Bikorimana Desire.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndabaza muganga ese kuki igiye nko bitaro usanga hari imiti itishyirwa na mituweli biterwa n'iki?
Desire ntabwo tu
subiramo nacyumvise ikibazo
wacyumvise. Okay,
ntabwo arabajije kuki kubera iki ugiye mu bitaro usanga hari imiti itishyurwa na mituweli. Ngira ngo nibyo nabimagerageje kuvuga mu kanya kashize bimwe mu byahindutse kuri mituweli nibwo mbyo navuze byiyongereye twongereho ni urutonde rw'imiti bari basanzwe babona urwo twararwongereye guhera ubu ngubu imiti bazatangira kuyibona ariko navuga yuko wenda hari n'izindi mpamvu zimwe na zimwe zigiye zibaho ushobora gusanga wenda zatumye hari imiti itaboneka cyangwa se ngibonekere igihe ushobora no kujya ugasanga wenda wa muti wari washakaga washize kwa ko wenda habayeho stock out mu ivuriro ariko imiti yose ubu ngubu ishoboka yemerewe kuri buri rwego kuko buriya tugira imiti yemerewe ku kigo nderabuzima tukagira imiti yemerewe ku ivuriro ry'ibanze tukagira iyemerewe ku bitaro by'akarere tukagira n'iyemerewe kuri ibi bitaro navuga biri ku rwego rwisumbuye rwo hejuru kuri rwa kaminuza iyo dushyira umuti rero kuri buri rwego tureba n'ubushobozi bw'abaganga bahari bagiye gutanga hari imiti tutazashyira ku kigo nderabuzima tugashyira ku rwego rw'ibitaro kubera yuko igomba gutangwa n'umuganga hari imiti tutazashyira ku rwego rwa district rw'ibitaro by'akarere tukabishyira ku rwego rw'ibitaro byitwa Umwami Faisal CHK za Kanombe kubera yuko bisaba umuganga w'inzobere aba specialist ibi byose rero turabivuga yewe no kureba ngo nimuha uyu muti ese nzamukurikirana gute ubushobozi bw'ibizami baba bakora bwa laboratwari bumeze gute ibyo byose turabireba mbere y'uko twemeza ngo uyu muti turawushyira ku bitaro ibi n'ibi cyangwa se ku kigo nderabuzima ariko navuga ngo bashonje bahishiwe kuko urwo rutonde twararuvuguruye wenda icyo tuzakomeza gukora ni ukugira ngo abantu barusheho kumenya bamenye nuko banakoresha n'imiti ni kimwe rwose mu bintu dushaka no gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu basobanukirwe iyo miti ariko banasobanukirwe n'uko bayikoresha gutyo binadufasha no kwigisha abaturage ibijyanye n'imiti muri rusange
yego bamenye ko bagomba kwivuriza ku ivuriro ryabo cyangwa se ikigo nderabuzima hanyuma bakohereza ku bitaro bikuru niba bibaye ngombwa kubera izo mpamvu zose mudusobanuriye. Reka twongere duhe umwanya Bienvenu, hari ibibazo yari asigaranye. Bienvenu, uranyumva? Bambwiye ko bamufite ku murongo, ntabwo ndimo kumwumva. Bienvenu, urahari? Bienvenu ngo arahari ariko ntabwo arimo gusubiza, ubwo rero twaba mu kanya turakira n'abandi. Reka noneho tugaruke kuri ntuza kuri izo serivisi ziyongereye zari zisanzwe zihabwa abantu bafite ubwishingizi nk'uko umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika yarabivuze yazishimaga ariko rero hashobora no kuba hari zimwe zishobora kuba zihenze urebye ninaha izo serivisi ziratangwa ariko hari aho ushobora gusanga zisaba gutanga amafaranga ahagije abaturage basanzwe bazabona ubushobozi bwo kuzigondera cyangwa hari ubundi buryo buzabaho bwo kubunganira.
Murakoze cyane. Ihame ubundi tugenderaho haba mvuge minisiteri y'ubuzima muri rusange icyo tureba cyangwa se na guverinoma muri rusange ihame rya mbere ni uko nta muturage wabura serivisi kubera wenda icyiciro runaka arimo wenda cy'ubukire wabukize wabukennye uko umeze kose ihame dufite ni uko umuturage agomba kuba ku isonga kandi akabona izo serivisi mu buryo bushimishije. Ibyo rero warubaje byo kuvuga utese izi serivisi ziyongereho ubushobozi buhagaze gute abantu bazabasha kuzigondera nibyo n'ubundi leta yakomeje gukoraho kugira ngo twegereze abaturage izi serivisi. Mu minsi yashize sinzi niba mwabimenye ariko ni amakuru twagiye dutangaza leta yashoye hari icyo yashyizemo hari imbaraga nyinshi yashyizemo kugira ngo izane ibikoresho yigisha abaganga kugira ngo tubashe gutanga izo serivisi ziri ku rwego rwisumbuyeho. Ibyo rero byatumye ikiguzi cya serivisi zimwe na zimwe kigenda kigabanuka. Ugiye kureba nka tuvuge urugero nkuru nk'iza ibyo kuyungura amaraso kugira ngo kera bikiza wasangaga biri hejuru y'ibihumbi 300 hejuru ya 350 niba ari sesi imwe umuntu agiye gukora azishyura ibihumbi birenga 300 inshuro ebyiri eshatu mu cyumweru bitewe n'uko wenda muganga ari kwandikiye urumva ko ntabwo ari buri muturage bari kubasha kubigeraho ariko hamwe na leta ishyira umuturage imbere bitabashe kubona ibyo ashoboye ibishoboka byose tarebye ku bushobozi bwe ibyo bintu byaragiye rwose biragabanuka bibasha kujya ku giciro kiri hasi cyane ku buryo buri muturage wese rwose azabasha kuzibona ari nayo mpamvu leta ishyiramo rwa ruhare rwo kunganira n'aba muturage nubwo yunganira buri muturage wese ariko wa wundi noneho ukennye we hari uburyo rwasha no kunganirwa ku buryo urenzeho umukennye ubwo ntabasha kubona bwa bushobozi n'ubundi iki kiguzi cya serivisi akibona ku buntu leta ikaba ariyo izamwishyurira. Ugiye kureba rero serivisi zose uko zagiye zishyirwaho navuga ngo leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo buri wese azabashe kuzigeraho nubwo yaba akennye ariko hari uburyo rwose bwateganyijwe azabasha kubona izi serivisi kandi mu buryo bushimishije akazibona no kugisha. Ndumva muri make aricyo avuga kujyanye no kujya kuri izo serivisi.
Yego, reka mbere yo gusubira ku murongo wa telefone reka mbibutse ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi aho mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22 naho ikisoro muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 ariko kandi mushobora no kujya ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mugakurikira aya makuru ndetse murahasanga n'ibindi biganiro. Dusubire rero ku murongo wa telefone twakire noneho Marcel uranyumva?
Yego ndarumva neza kandi ndabaramukije.
Yego biriwe neza urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ndashaka gushimira muganga kuri imyanya yaduhaye ariko ngenje gusaba ibintu bitatu gusa. Ifuza ko nshaka kumubaza ibintu bijyanye no kujya kwa muganga ukandikirwa aho bakaguhaye umuti bakawukwandikira kandi bakakubwira farumasi uguramo bakanagutuma resite y'uko waguze muri farumasi. Ntabwo bwaba ari ubucuruzi bukorwa n'ibitaro mu buryo bundi minisiteri ishobora kubitanga. Hanaguha urugero ushobora kuza Kibagabaga hopitali ya Kibagabaga bakakuvura cyangwa bakagupima bakijya kugura umuti muri farumasi iyi minsi ku buryo bahana amakuru igezeye ukwandikiye bahamagarana bababwira ati wenda nanjye kapasite farumasi ndati tukohereje aha ese ibyo biremewe?
Ikibazo cya kabiri, aho siho baba bazi ko hari umuti araza kukubwira iyo bakohereje aho ngaho niho umuti uri.
Farumasi ni nyinshi ishobora ku wangura aho ushaka bitewe nuko bo bapfa kukwandikira ikirenze nikuzira kuko ni wowe uba ukeneye ariko akantu utegeka aho ugomba kuwugura akajya gacanga abantu
muganga aratubwira komeza.
Amavuriro acungwa n'amadini amasantre de sante n'amavuriro acungwa n'amadini twifuza ko minisante yaza ashyiraho itegeko nuko umuntu ushinzwe depo pharmacy agomba kuba ategamiye kwibyo bintu kubera impande ziri ngiye kubagira ushobora kufatwa ku wa gatandatu wajya kwivuza kuri centre de sante de disatis kubona imiti iragorana kandi wenda ari hutuye naguha urugero uramutse urwaye ku wa gatanu saa kumi n'ebyiri bakaguhekera kuri centre de sante ya Rwankeri mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Mukamira ndakumenyesha ko ubona imiti cyangwa se imiti y'uburwayi bwawe ushobora kubona ku cyumweru kubera ko ku wa gatanu saa kumi ngo yikwite isabato nyine ndabikira mu kibiri warwara ku cyumweru kwa muganga ibitaro byiho byaba bicungwa n'abapadiri n'ababikira bagiye mu mitsi kubona imiti bishobora kutugora aho nkibaza niba hari ukuntu minisante ibyo bintu bibiri ikindi nibashaka kumenya nanone amakuru y'ibyo bintu aba baganga nubwo bafite akazi kenshi bajya bagira abakozi bava muri RBC no muri minisante bigira abarwayi bigira nk'umuntu uraho usanzwe abe nk'abajya kwivuza uburere abe nk'abajya kwivuza Nyagatare nibwo bazamenya ibibera mu masante de sante n'ibibera mu bitaro murakoze
urakoze Marcel muganga ibyo ibibazo bya Marcel cyangwa se n'ibyifuzo harimo n'ibyifuzo
yego murakoze cyane Marcel na je ndi kuri ibibazo byiza abajije birababaje yuko haba hari aho biva koko umuntu yakwandikirwa umuti akabwirwa naho ajya gushaka byaba bibabaje bibaye aribyo rwose nanjye ndaza kubikurikirana ndebe ariko ubundi twifuza yuko imiti yose cyangwa se n'ibikoresho byo kwa muganga biboneka mu bitaro igihe bitabashije kuboneka mu bitaro tujye tuvuga ngo wenda hari farumasi runaka ibifite niyo yonyine ibifite ukaba wayirangira umurwayi ariko ubundi ntabwo bikwiye yuko habamo kurangira umuntu umuti ngo najye kuri farumasi nini ibyo ntabwo yaba ari imikorere inyuze mu mucyo ibyo twaza kubikurikirana ku buryo twabikemura nabyo ariko barabizi yuko niba wandikiye umuntu umuti hari imiti wenda ushobora kuzamwandikira ikaba itishyurwa mu bwishingizi runaka akaba wenda azajya kuyigura hanze kuri farumasi kujya kumubwira ngo urayishaka kuri farumasi runaka ntabwo byaba ari byo ibyo twaza kubikurikirana ku cyavuze kijyanye n'aya mavuriro acungwa n'abihaye Imana wenda nanavuga yuko nubwo acungwa n'abihaye Imana cyangwa se tuyafatanyije n'abihaye Imana navuga ko aya mavuriro ubundi agendera ku mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima kandi amabwiriza yacu ni uko izi serivisi cyane cyane ibigo nderabuzima ibitaro bikora amasaha 24 kuri 24 iminsi irindwi kuri irindwi uyu nta rwitwazo na rumwe rwo kuvuga ngo abantu bagiye gusenga abantu bagiye muri gahunda runaka zijyanye n'itorero runaka rifite imyizerere runaka umurwayi wese uhaza ntabagomba ku kugira ako kari kurengana kubera iby'abakora muri iryo vuriro bagiye wenda byanjye myizerere yabo cyangwa se byanjye n'iyobokamana bakurikiye ibi turaza kubikurikirana nabo barabizi barabizi yuko niba ari mu gihe cyo ku isabato nk'uko yarabivuze cyangwa se ku cyumweru ntago ushobora kugenda ngo ufunge farumasi ntago uri buvure umuntu usuzume umuntu numara kumusuzuma imiti wamwandikiye najya kwifata asange muri farumasi ikora muri serivisi rero zikora ayo masaha 24 kuri 24 niyo farumasi nayo irimo barabizi rero yuko ibyo bintu bagomba kubikurikiza aho biri turaza kugerageza kubikurikirana ariko nabo tuzagerageza kubaganiriza kugira ngo ibyo bikemuke ariko hari umuti navuga urambye dufite kuri byo nari nigeze kubikomozaho kare mvuga urugendo twagiye tugenda ku bijyanye no gutuma izi serivisi zatangwaga mu buryo busanzwe hari uburyo tugenda dukoresha ikoranabuhanga turi mu murongo w'uko amavuriro yacu byibuze mu mpera y'umwaka yose agomba kuzaba akoresha ikoranabuhanga n'ubu ngubu ararikoresha ariko ku kigero gitandukanye ubu turifuza yuko rero uyu mwaka wose dushyiramo imbaraga kugira ngo amafuro yacu yose tuyahuze tuyahe imbaraga abashe no gutanga serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niba umuntu agiye ku kigo nderabuzima runaka, tuzaba tubasha kubona aho umuntu ari kuvurirwa, abantu bahari, ntabwo uri umare imireta mirongo ingahe tubona muri sisiteme, nta muntu uri kuvura. Ikoranabuhanga ryacu twereka yuko hari abantu bahagaze aho ngaho hanze turi kubakira. Ibyo bizaba byibuze ubasha kubibona aho waba uri hose. Iyo ni inzira imwe, ariko no kureba ngo wandikiye umuntu umuti. Niba wandikira umuntu umuti, tuzaba tubasha kureba ngo uyu muti yamwandikiye wabonetse cyangwa ntiwabonetse. Ibyo binatume tumenya ngo uyu muntu agomba kugezwaho imiti mu buryo bwihuse. Naho dukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza imiti mu gihugu, nacyo turi kuvugurura kugira ngo gishyiremo imbaraga mu kugeza ya miti abaturage baburaga ku mavuriro. Iyi gukoresha ikoranabuhanga rero bizadufasha gukemura ibibazo byose. Niba ari abo ngabo tubona bari gufata igihe kinini barangariye mu bindi bindi batari gutanga serivisi neza, ibyo rwose bizadufasha kubakemura kandi abaturage babashe kubona serivisi mu buryo bwihuse. Rwose imbabazi niba hari aho byababayeho turagerageza kubikoraho kugira ngo nabyo bikemuke.
Aho icyo cyo kwihutisha serivisi umuntu ntiyagihuza na none n'ubuke bw'abakozi, hari aho abantu bajya kwivuza bagatinda guhabwa kubona umuntu bakira, kubera hari nk'umukozi umwe gusa ugomba kwakira abarwayi benshi cyane babaje.
Ya murakoze. Bishobora kuba koko nibyo, hari aho amavuriro amwe n'amwe yacu usanga tutaragira ku mubare w'abaganga twifuza, ariko hamwe no gufatanya n'inzego zitandukanye za leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, leta hari gahunda yatangiye yo kubaka ne umubare w'abakora muri serivisi zo kwa muganga dufite ubu ngubu, kandi tubona yuko uri kugenda duha umusaruro. Hari abasangiye kugenda barangiza muri aya mashuri, hari umubare munini nabwo ariko nko mu mpera z'umwaka ushize uyu mubare twatumaze kuba hafi gatatu n'ibice birindwi byibuze abo tujya kwigisha ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange, ubwo ni kuvugamo giforomo, abaganga bakora muri serivisi za laboratwari, abiga za farumasi, abiga ubuvuzi ku rwego ruhambaye. Abo bose imibare byibuze navuga ko biri ku kigero cya gatatu n'ibice birindwi. Ibyo rero bikazadufasha gukemura iki kibazo cy'ubuke bw'abaganga, ariko hamwe no gukoresha iri koranabuhanga biri mu bizadufasha nanone kugabanya igihe abarwayi cyangwa se abakoresha serivisi zo kwa muganga bafataga kugira ngo babone izi serivisi. Urugero natanga ni hamwe wagenda ugasanga abantu batonze umurongo bagiye gufotoza, uhinjiraga kwa muganga ugasanga ikintu cya mbere bakunda guca muri mituweli, bakareba yuko yatanze ubwishingizi, yavamo aho ngaho yagiye gufotoza transferi bamuhaye, yazanye amanimero bamuhaye, yavuye aho ngaho agiye gutonda umurongo. Ubungubu rero hamwe no gukoresha ikoranabuhanga, hari amavuriro byibuze arenga za 50 nk'amasante cyangwa se ibigo nderabuzima byo muri Kigali hafi ya byose, aho yuko tumaze kubiha ikoranabuhanga, aho umuturage niba aje ashyiramo nimero ahita akomeza ajya kuri muganga. Niba ageze kuri muganga mu isuzumiro, ibizama mwandikiye si ngombwa yuko ajya gufata rwa rupapuro ngo yongere asubire kuri hamwe bamwakiriye abanze yishyure. Byibuze urahita ugenda ujye muri laboratwari uza gukora ibizami, isuzo niboneka si ngombwa yuko baza kukuprintingira rwa rupapuro, urahita ukomeza ujye aho muganga bari muri ya konsepti mu isuzumiro. Muganga kwandikira imiti kuko arahita abibona ako kanya, nayikwandikira uri muri farumasi wa undi buguhe ya miti nawe arahita abona yuko hari imiti wandikiwe, bitabaye ngombwa yuko ukomeza gusubira hahandi no kwishyura. Ibyo turi gukora harimo yuko hazakoresha ikoranabuhanga ritandukanye, niba ari mobile money, niba ari Airtel money, niba ari afite uburyo bwo kwishyura bakoresha amakarita, iyo ushobora guhita ubikora ukabikorera aho ngaho utarinze kujya guhagarara kuri wa muntu wishyuza. Uzaba ubasha kwishyura umuntu ahita abibona iyo muri sisiteme yuko wishyuye. Ibyo rero ni urugendo turimo rwo kugira ngo tworohereze abaturage babashe kubona izo serivisi kandi bazibone mu buryo bwihuse.
Reka mu kanya yego, reka turaza kugaruka gatoya ku cyifuzo cya Marcel, ariko ndagira ngo mbanze nakire Emmanuel Tuyishime ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ubwo reka mu gihe tumutegereje ntabwo nawe arimo kutwumva. Marcel yavuze ati, avuga atanga inama cyangwa se igitekerezo, avuga nka RBC kohereza nk'umukozi ku kwivuriro cyangwa ku bitaro kugira ngo ivuze nk'umuturage usanzwe hanyuma amenye ibihabera. Murabivugaho iki?
Ni igitekerezo cyiza cyane, n'ubundi dusanzwe tubikora. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo dukoresha, ariko si n'ibyo gusa. Hari n'uburyo bundi turi gushyiraho bwo guha amakuru abakoresha iyi serivisi zo kwa muganga. Ntibiba ariko no kubaha amakuru gusa, ahubwo bibe n'umuyoboro bashobora no kuduha naho bitagenda, kugira ngo tubashe kubimenya hakiri kare. Naho ubundi ubwo buryo bwo dusanzwe nabwo tubukoresha, ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ugende koko umere nk'uko ushaka serivisi zo kwa muganga. Uriho urwo rugendo umuntu acamo, navuga ngo aho turi ubu ngubu, nubwo hari icyakozwe, hari byinshi byakozwe, aho usanga umuturage yavuye wenda hejuru y'amasaha atatu yakoraga urugendo ajya gushaka serivisi zo kwa muganga. Ubu ngubu bikaba bigeze byibuze ku minota 25 mu gihugu hose, byibuze uvuye mu rugo ujya ahantu ushaka serivisi kwa muganga ugenda n'amaguru, byibuze ashobora gukoresha minota 25 muri rusange. Ntabwo twifuza yuko bigarukira aho ngaho gusa kugabanya rwa rugendo umuntu akoresha minota 25 kugira ngo agiye ku kigo cy'ubuvuzi, ariko akoresha amasaha 2-3 kugira ngo abone serivisi. Turifuza yuko urwo rugendo narwo cyangwa se iyo experience abona ari mu ivuriro, igihe ageze mu ivuriro nayo ibasha guhinduka ku buryo niba ageze kwa muganga abona serivisi mu buryo bwihuse kandi abone serivisi zuzuye.
Muganga Rukundo, amasogonda make cyane nk'icumi inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya.
Murakoze cyane. Inama natanga ni ugushishikariza abakoresha serivisi z'ubuvuzi cyane cyane isugari mu kwivuza, gushishikarira kubutanga hakiri kare, ariko bagashishikarira no gukoresha izi serivisi zo kwa muganga ngo twazishyiriyeho. Leta yashyize umuturage ku isonga, reka rero ibyo byiza Leta yabazaniye babashe kubikoresha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza muri rusange.
Ndabashimiye. Nanjye muganga Athanase Rukundo, umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu Rwanda. Ndashimira kandi mwese abari badukurikiye n'ababajije ibibazo. Ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, Karl Stings afatanije na Nadia Taha kuri mikro ya Eugenia Mukankuse. Tubifurije mwese kumererwa neza aho muherereye hose.